living or die. Yeah. Yo, let's go. Kivipi niki wapili na kwanza hajulikani. Wakili unakosa dili kwa stanza hatulikani. Good boy na Batman mitani niaje ni vipi. Swasi watu anadisi sababu mwana sisikiki. Nyuzi metatu stini ubongu wangu mgodo wa madini. Sura siuzi kwenye screen makuzi na pigi chini. Nyuzi na spread news ka blog ya michuzi junior. Kabla stage introduce wapuzi wa shanza junior. Lindu kashabashiri mandugu digi respect. Fata mkondo kamsafiri kwa effect za does effects. No digiri naishiki paza mithiri ya zigiri. Kile ambacho na wasn't to 40 na unacho fikiri. Street recognize me kama mfalme wa freestyle. Fano supernatural catch bro kama twister. Demonstrative MCs wana copy kisha wana best. They put the X on their face on a Danny one of the best. Wadui na pakaza kama sijui. Habari na zisambaza kama nyuzi za buibui. Nje mbuzi ndani chui inashangaza wagundui. Brother bado ujakaza pa kwangu da fully fui. Na miheri nitumike kwa maslaya wanyonge. Tepu feke zisuzike kimziki bele nisonge. Bongo flavors tu inauza chunguza kwa makiu. Tarabu ndo imemkuza na puza ni drama tu. Mina mengi ya kusema kamtume kwa wanadamu. Na ikima kafama slema ni vema watu angefam. Kalamu na tema wino chechema kaza gidamu. Spanyol kama mlatino impacto za dia filamu. Hip hop ni sabati mithiri ya trigonometry. Fano kanibas na rakati za niganometry. Bado changamoto sitaji ku create enemy. Ku struggle through them soto taftajwa na lose energy. I'm the remedy. Street ima stitch wana panga jama. Waniwe kajoni Kennedy. Hilo atawale chama. From the corner to the porch. Nigga watch my steez. Na coach MCs. Mabovu na approach mithiri ya G's. Full package, when you wanna feature empty, wacky niggas rapping garbage, chuki fitina envy, I'm the tasty tuba baby, the savage, smack savage, the average, got strategy, give them energy, when you wanna rose a walk, I could trace past the boundary, bitch, na cross border, the theater for documentary, la mimi, I smile, many more, ya kati accessories, ni so me cameraman, ni keep us the back in memories, since in kwe shuki, kuta, niko emotional, kusha mwenye na jua kwenye rap, I'm mini professional, duke na watach, kama jia, live or add, usishtuke kwa ispanchi, hardcore, it's getting harder, mini, Novo Silk Rasa Soma Page after chapter na kupa zaidi ya darasa ni so sound the crafters yoma planti kama Maloni Asha the ganja planta tunasonga na his movement. Of course we Black Panthers.
High stuff philosophies that I've never seen. Sipe moyo kanya huyu wa nafsi. New challenges for your mind. Zini changamoto za mapanchu wenye line.